Israsaasaynta waxay u dhaxaysay maleeshiyada aan la ogeyn cidda ay ka amar qaataan iyo ilaalada hoteelka lagu qabanayay doorashada golaha deegaanka degmada Baraawe. Waxaa ku geeriyooday mid ka mid a maleeshiyaadka weerarka soo qaaday, waxaana ku dhaawacmay qof rayida. Gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaana ayaa v o a u sheegay in ku xubaysan ay weerar ku soo qaadeen goobtii ay ka dhacaysay doorashada golaha deegaanka degmada Baraawe, iyagoona ujeedkoodu ahaa buu yidhi inay carqaladeeyaan doorashada golaha deegaanka.
Maantadana manaa waxay dermada isku dhigeen in caqabadiiya dermada sii wey kiciyaan ama sii weynayaan. Dad maleeshiyaad ah ayaa maana lasoo abaabulay, qaab siyaasadeysan ayaa lagu soo abaabulay. Kadib ayaa maana waxay isku dayeen hoteelkii doorashadii laraba in mana ka hool mana hoosha ay ka bilaabato ayay mana waxay isku maana u geysteen rasaas iyo mana hub xoogan ayay soo qaateen. Waa hayda maleeshiyaad ah, wallaahi marna aan garanayn meeshii laga keenay, aan garanayn laakiinse waa siyaasadeysan ma garatay. Ayaga ayaa weerar soo qaadeen, weerarka ayaga soo qaadeen qoladii maleeshiyaadka ayaa weerar soo qaadeen, hoteelka ay soo warareen. Kadib security iyo hoteelka ayay maana waxay sameeyeen iska caabin ay sameeyeen. Iska caabintaas ayaa maana waxaa ku dhaawacmay nin shacab ah ku dhaawacmay iyo nin oo ka mid a maleeshiyaadka ninka hogaamina ayaa meesha ku dhigay, ma garatay.
Haatan waa sidai xaalada degmada Baraawe?
Hadda xaaladda way degan tahay. Ciidamada amniga qabahooda kala duwan, imaamulka iyo dhammaan mana amisamaya xasaradii oo kacsareeday way dejiyeen, laakiinse kulle insha allahu watacaala doorashadana kulle uma sii xakanayso, waana la sii wadi doonaa, ma garatay. Kulle maalmahan waxaa amanaan rajaynaynaa insha allahu watacaala inay doorashada sii dhammaan doonto. Saas ay tahayna marna looma xakanayo shaksiyaad ama ay rabaan mana inay caqabad ay ka sameeyaan mana degmada lagama yeeli doono insha allahu watacaala. Wayna sii soconaysaa doorashada atoosh. Weliba mana waxaan sirajanabiy ina mana oo doorashadii sii bilaaban doonto hadda ilaahi dinay.
Gudoomiyaha Baraawe wuxuu kaloo xusay inay sii soconayso doorashada golaha deegaanka oo aan loo hakin doonin isku day kasta oo la doonayo in lagu carqaladeeyo doorashada golaha deegaanka degmada Baraawe. Xaaladda degmada Baraawe ayaa degan haatan, waxaana maalmihii ugu dambeeyey degmada Baraawe ka soconayay doorashada golaha deegaanka degmada Baraawe. Ilaa saddex xubnood ayaa la doortay golaha deegaanka degmada Baraawe, waxaana maalmaha soo socda la filayaa in la doorto guud ahaan golaha deegaanka degmada Baraawe. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.